beleri kana wodi hay sobat na wodi
di halaji yo halaji Umaru Dikko ardinaro gadin yeso walde sous commission national fulfulde dum mon walde dal nine fulfulde le leedi Burkina Faso be ngadi dum mon etore golleji mabbe sudba ba holoken be tiagal holare de be jowa gadi de poti wala fay seeda suni horejo walde den Umaru Dikko
mi ngara do ngata fu ndondoro mi jiida balde de kawndudo talkiamil yami kokko battalam darnido demgal fina tawa adi leñu burkende fu caggal ɗum min garta jonka min jooɗo min battita min daara ɗum min jeehi gollude faɗema ngal darole duuɓi nayyi garoji ɗi
ko heewi waɗama sino ettore nde ɓe jottini ɗum mono suudu baaba warɓe seedi ɗum mono golleji ɗin ɓe caaboken fulfude na haale le nokkure callalol gooton telfi leydi Burkina Faso wooɗi du donno ko wiyete hymne national yimama nokku battare laamu hawjiɓe ɗum mono ɗemɗe finatawa leydi Burkina Faso e ñagade fasiline ɗum mono ɗemɗe finatawa de ko heewi na hani waɗede fa hannen fallita ɗemgal pulaku jepto sino docteur Issa Diallo annaɗo sanen lidaranade pulaku le leydi Burkina Faso
birol kesongol ummo darro tawe ɗemɗe ɗe ɗo kewti hannde ɗo ta fulfulde tawe ley saabu hannde farto wiyete numérique to woɓɓe no mbiya IA ɗemɗe ɗe fu mboɗɗoke sanne 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 ndelle fulfulde duna leeɓi daro dowɓe ka puɗɗi darade saabu union africaine to nder balɗe ɗe gonɗel ɗe binde kewɗe ne jahare e fulfulde ndelle Burkina ɗo du bureau kesol ngol na leeɓi daro hakkillana ɗo saabu fulfulde wannoyta koreji ɗi so koreji ɗi jiyata barke fulfulde a barke fulfulde yi e hande hande ni kana tawe fulfulde na waɗo ko kaajaɗa wadde e téléphone fu na wawi waɗirde ɗum fulfulde
Amiru Djibo kanko ardi wottiji gadadi fasuɓe ɗum mono biron keso ngon o yetti sanen golleji ɗi no jaari ndeno roko ɗum mono biro ngon ummo daro golla fa ƴefta ɗum mono ɗemgal fulfulde
lawno walluɓe ha ilo ni keɓa ɓe kawdure yimɓe saabayi wiro waɗama ni neɗɗo hana joɗade donga suudu ba fu ɓe kokka
daranade ɗemɗe finatawa yo kaɓɓo ko mawɗo sanen koko e hooreɓe leydi Burkina Faso soni o député Ousmane Diallo jokko tataɓo koko e ɗum mon hoorejo député en leydi Burkina Faso o wiyana ko heewi na golle fa ƴefte ɗum mono ɗemɗe finatawa kalteɗi leydi Burkina Faso
mission ji gaɗan yeehe kaya yeehe ziyare yeehe fada yeehe boobo no wattade luwaji ɗi ande e haalaji men finatawaɗi ailtena ɗotira ɗum
sous commission national fulfulde ɗum mono walde darinine ɗum mono fulfulde golleji mabɓe yo ƴeftude ɗum mono ɗemgal finatawa pulaku tattijina e leydi Burkina Faso Allah nguen hoorejo waldere nden Umaru Dikko naro ko suudu baaba pulaku o fuɗɗaro ɗotiraɓe ɗum mono le golleji ɗin biron keso joƴinago ñanden alal nogay sappa ɓurdu ɗum mono lewru octobre hitan ugginaji ɗiɗi e noga e nayyi naɓe jogui duuɓi nayyi faɓe ƴefta ɗum mono haala finatawa fulfulde tattijina e leydi Burkina Faso Karimba Adio VOA fulfulde Ouagadougou Burkina Faso.